This is Cabbage. I'm not available at the moment. Please leave your name and your numbers and I'll get back.
Aw, ho ne kusiela di voicemail ke batla go ntsha ke ke lonisa di cocktail le ke kolate ka scooter o kgutla ba re o swejela le le ducktail le re tsapendano ka Gautrain o tseba mare ka palama le roleplay oh baby ko jesa di fantasy ko se nka se o fepe ka emotional blackmail nah ke se nokone sa pelo tse utlwileng botlhoko ke tlisisa lethabo ke phumula dikele dikele rato jalo ka morena wa basotho. If you call back and you don't get me, Oscar Ciela le voicemail. Lee, ke tla romela malome a tlo kopanya di feme. Lee, o ne go Ciela le voicemail. Lee, my baby. Ke bana fela mamela your personal VT. O ne go Ciela le voicemail. Lee, my baby.
O neng o founela ke sa o thole, e se re godile matsatsi ke sa o bone. Ha re fa e re tlapong, e fedile nako chila diphapong. O se re tsoha ho bua cinema, kgutle ka di-private jet o tla iponela. Ha re kgathala ke di-Red Bull, re place majama phelaphelo ba di-tycoon. Ke tshwara fela le di-figa, mfitla ka tlung ke sa e roko le di-siga. O sa tla bona ha re fitla ba counter di kwaine rona re counter di meter. Re phadie fela all night re ba shebe fela bana ba di quad bike.
A thola voicemail mfounele o kgone o tseba o tlotla ko emele.
O ne go Ciela di voicemail. My baby. Ke bana fela mamela your personal VT. O ne go Ciela di voicemail. My baby. Let's go for a tatanako, mele papi.
Ish, come on. City. Hello, baby.
Joe, baby, you my wena. Shea, baby. Yeah. Sasa lagi baby. Namba saka, sita wapa. Bona, hauna muslaki, na luena.
Why?
Buto buwaka di private chat, eka re, una le mashan.
No, my man, wena. My man. Mamela
pele.
Ke
o tswa
tsong
kong po 5 years.
Ke tsiba.
A ka tsiba tswetsa. O tla roba mau.
No, skamjwetsa.
O tla wetsa tsa protection o.
Why no?
O tla swa ba skata na tuwe.
O ne go Ciela di voicemail. Mape. Ke ba tla fela mamela your personal VT.
Tsere fa yantwana ke. Ke tlo lata.
Eish ngone tsa sa gabi phone mara ntse ka fanja. E sa ka batla ke libalo. Wa mtsiba sansa.
Ya sansa ya mtsiba.
Hey wena mthontsa u batla wena.
Sansa ba mbatla. Akusafaya ntate.
Asketsa jwa.
Akusafaya
tsa jwa lo.
Emete. Emete.
Ntate. Ke faya wa mtsiba sansa wena.
No zwakala man.
Mtsiba sansa.
Ah gau jwa lo.